pata bro. Na mimi sina ngacha ni operate. Mamishi wangu head but na sasa mimi body con dress have a set figure eight. Wachi ni tiaje sitapita na gate. Na nimeongeza
nini? Kuna kwa mori wangu.
Mori.
Ndio.
Kuna nukta.
Kuna sisi yangu jo.
Kuna nikiwa mjinga, si ndio? Ama shida yako inakuanga wapi wewe?
Ni leo kuna kazi. Mwanzo kuna form.
Form za jipa.
Pamela.
Eh, yeah, unaweza msikizia.
Ala.
Ah, sherehe.
Yeah.
Parui. Parui.
Kabaya. Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne. Niko na allergy ya stories za udu. Nandula sini mbichu sini kanya game guu. Sherehe nilipenda sim kadikiwa you. Sahina kimbizanga makeg na nusu. Kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza. Kuzitoka toka chini hadi juu. Nikikuwekelea utateleza. Misbehavior kwa impreza akikesho sintaumwa na miguu. Simjui jina batu na dara na tukwa kona. Vile na slow wine minasikia yobakora. Excuse me sir, knowing me is an honor. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga. Niseme nisiseme.
Sema.
Niseme nisiseme.
Sema.
Nikitaka sinipewe.
Pewa.
Na nikilewa sinilewe. Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Kijani siezi rudi bila gala kona booty. Squeeze ya pa mjini mapinjiwa kwa kwanduti. Josie vae heels koko kwenyu kuna vumbi. Na muitanga soup but ya upenda kuitua Suzy. Na exile nimepiga na tangu juzi. Betsi taza juju tatani zina jacuzzi. Mbona juvile zi uhos ma sleepover. Dundaka imeshika kuna komreda kosoba. Mziki ni achekesho ni koshon tarudi gambling. Kanko wabling sipendangi ata makadling. Anasema jindo fanya akuwe bubbly. Baby girl utawezana na is something. Nina kichoki na kikosi sikosi. Juu ya moshi mina fuku za COVID. Sirudi home juata budango ko off. Tabia mbaya nilingiza mbochi.
Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Akia turudi nyumbani. Yo mama is my mama, hii maisha sinifani. Utashikuwa na kiwaru demia kwa kinitahani. Unamteka na Subaru, mini kona Nissan sani. Nifani, na mabishte wa Pamela wamekam. Na situ mefurize, jui mbona wamejam. Msimu wa July, kila chalia na madam. Na simu si reply, ata ipigwe na madao. Na masponyo kuchachisha ni matao, tao. Brayo ajai lalisha ni mabao, pao. Tuko dunda utadhani yako kwao, kwao. Kufaragiza utashindwa Johnny Howe.
Ukinicheki hivi nina shida kama soul. Kwa flow huwezi banjo juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.